John chapter 10, the true church of Christ that enters heaven.
Kanisa la kweli la Kristo ambalo linaingia mbinguni.
Those I saw entering the kingdom of glory.
Hao ambao niliona wakienda katika ufalme wa utukufu.
Those are people that hear his voice and obey.
Hao ni watu ambao wanasikia sauti yake na kutii na kuifuata.
They are the followers of Jesus.
Wao ndio wafuasi wa Yesu.
They walk very tight with him. Nobody can take them away from him.
Wanatembea kwa ukaribu sana naye. Hakuna yeyote anaweza kuwapokonya toka kwake.
No room for disobedience.
Hakuna